cha kuhusu Yesu Kristo kuwa mwokozi.
Thank you, Josh.
Thank you.
Okay, we are back at it, and I will work hard to keep you awake now that your belly is full.
Amerudi ili aweze kuendeleza somo lake na tajitahidi jinsi Mungu atakavyomjalia.
So, as we are going to think about Jesus,
tunaenda kusungumuza kuhusu Kristo.
So, let us, the scripture we are going to use for this message is Colossians chapter 1.
Kwa hivyo tutaweza kuenda katika Biblia zetu, kitabu cha Wakolosai, mlango wa kwanza.
As we look at Jesus Christ the Savior.
Tunapoangalia Kristo Yesu, mwokozi wetu.
There is something about, after the last message about sin.
Kuna jambo ambalo tumelipata katika mafundisho kuhusu dhambi.
There's something about the message of sin and knowing our sinfulness.
Kuna jambo kuhusu ujumbe kuhusu dhambi
that ought to exalt our love for Jesus.
Na ambalo limeweza kututia moyo kwa kukua na upendo ndani ya Kristo.
I have been married to my wife for 20 years.
Amekuwa katika ndoa na mke wake karibu miaka 20.
And most often I am thankful and reminded of her love for me.
Na kila mara amekuwa akiweza kufikiria kuhusu upendo wake kwake.
Those times where I am much in appreciation of her love and patience for me are when I realize how much I have sinned.
Na akaona kwamba kila mara alipokuwa anakumbuka kule kufumilia kwake katika wakati wao wa upendo.
When I'm reminded that I have not been the best of husband, but she has still loved me anyway.
Lakini amekumbushwa kwamba hajakuwa mwanaume aliye bora, lakini mke wake alizidi kumpenda.
And that is to be a picture of sin and Christ.
Hiyo ni mfano kuhusu dhambi na Kristo.
So, knowing who Christ is and what he has done in combination with knowing our deep sinfulness leads us to love Jesus more.
Kumjua Kristo na yale aliyoyafanya na jinsi anavyotupenda, ukiweza kufikiria jinsi sisi tulivyo wenye dhambi, lakini Kristo ameweza kutupenda vile vile.
So if you are struggling in your heart to love the Lord Jesus and you're thinking about that,
labda unang'ang'ana jinsi unaweza kumpenda Kristo,
then what you need to do is think about how sinful you are.
Kile ambacho unastahili kufanya ni kufikiria jinsi wewe ulivyo mwenye dhambi.
It is such a blessing last message to just listen to the truth of our sinfulness.
Hiyo ujumbe ambao tuliusikia ilikuwa ni ujumbe wa Mungu kabisa kwa ajili ya dhambi zetu.
It may not seem like a very positive message.
Ya kwamba huo ujumbe ulikuwa ni ujumbe ambao unatukuza kwa ajili ya kujielewa na kujua dhambi zetu au jinsi tulivyo wenye dhambi.
But for the believer, it is what makes us long for Jesus and love Jesus more.
Na hii kama waumini inatufanya sisi kumpenda Kristo kwa muda mrefu.
So who is Jesus?
Kwa hivyo Yesu ni nani?
We know now that we are sinners and at what extent we are sinners.
Tunajua sasa ya kwamba sisi ni wenye dhambi.
That our sin is perpetual and inclusive.
Dhambi zetu ambazo tuko nazo sisi pamoja na Kristo.
And we are born into it.
Tumesaliwa wenye dhambi.
Because of our representative Adam.
Kwa ajili ya mwakilishi wetu Adam.
So, in order for us to get out from under Adam, who is our representative, we need to know another representative.
Kwa hivyo, sisi kuweza kumwacha yule Adam ambaye alikuwa mwakilishi wetu aliyetenda dhambi, ni vizuri pia kumjua Adam wa pili ambaye ni Kristo.
We need to be brought out from under Adam and his sinfulness and ours.
Tunaweza kutolewa chini ya uongozi wa yule Adamu na dhambi zetu.
To something that actually saves.
Hilo ni jambo litakalotuokoa.
And that is Christ. So let us read Colossians chapter 1 verses 15 through 23.
Tutasoma Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 15.
Actually, let's back up to verse 13.
Tuanzie juu mstari wa 13.
It says, He, Jesus, has delivered us from the domain of darkness and transferred us from to the kingdom of His beloved Son. The Father has transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of our sins. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. And you, who were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds, He has now reconciled in His body of flesh by His death, in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister.
Kwa maana alituokoa kutoka katika ufalme wa kiza, na kutuangizia katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tunao ukombozi kwa njia ya damu yake, yani msalaba wa dhambi. Yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa yeye vitu vyote vilivyoko mbinguni na juu ya nchi viliumbwa. Vile vitu vinavyoonekana na vile visivyoonekana, kama ni vitu vya enzi au falme au wenye mamlaka au watawala, vitu vyote viliumbwa na yeye na kwa ajili yake. Yeye alikuwapo kabla ya vitu vyote, na katika yeye vitu vyote vinashikamana pamoja. Yeye ndiye kichwa cha mwili, yani kanisa, naye ni wa mwanzo. Yeye ni mwanzo na msaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, ili yeye awe mkuu katika vitu vyote. Kwa kuwa ilimpendeza Mungu kwamba ukamilifu wake wote wa kiungu uwe ndani yake, na kwa njia ya mwanawe aweze kuvipatanisha vitu vyote na yeye mwenyewe, ikiwa ni vitu vilivyomo duniani au vilivyomo mbinguni, kwa kufanya amani kwa damu yake iliyomwakika msalabani. Hapo kwanza ninyi mlikuwa mmetengana na Mungu, na mlikuwa adui zake katika nia zenu kwa sababu ya mwenendo wenu mbaya. Lakini sasa Mungu amewapatanisha ninyi kwa njia ya mwili wa Kristo kwa kupitia mauti, ili awalete mbele zake mkiwa watakatifu bila dosari wala lawama, mradi tu kwamba mtaendelea kuwa waaminifu, mkiwa mmefanywa imara na dhabiti katika imani, pasipo kuliacha tumaini lililoahidiwa na injili ile mlioisikia. Hii ndio ile injili mlioisikia na ambayo imehubiriwa kwa kila kiumbe chini ya mbingu, na ambayo mimi Paulo nimekuwa mtumwa wake.
Thank you. So, we need to know clearly who is Jesus.
Kwa hivyo tunataka tujue wazi ya kwamba Kristo Yesu ni nani.
Now, sometimes we may think that in Africa there are many false gospels.
Tunaweza kufikiria ama kudhani ya kwamba katika Afrika kuna injili potofu ile.
But this is also true in America.
Hii ni swala ambalo pia liko katika nchi kama kule Amerikani.
Just a few months ago, there was a church about 20 miles, a little ways away from me.
Miezi iliyopita michache, kuna kanisa ambayo ilikuwa karibu kilomita 20 hivi.
And there was a preacher proclaiming a message about the kingdom of God.
Tulikuwa na mhubiri ambaye alikuwa anatangaza kuhusu ufalme wa Mungu.
And he made the statement that we talk about Jesus too much.
Na aliweza katika usemi wake aliweza kusema kwamba sisi tumtaja Yesu sana sana.
And he said people are tired of hearing about Jesus.
Kwa hivyo watu wamechoka kumsikia Yesu.
And that we need to tell them more practical, helpful things.
Na akasema kwamba tunataka tuambie maneno halisi yaliyo ya muhimu kuliko hiyo sasa.
Like how to have success in life.
Na akaanza kueleza kuhusu jinsi unaweza kufaulu katika maisha.
And that is in America, very close to me.
Na hiyo inafanyika huku la Amerikani, karibu na mahali anakaa.
People seem not to like to think about the doctrine of God.
Watu hawataki kufikiria na kujifunza kumhusu Mungu.
And think about the truth of Jesus as not being very relevant.
Na kufikiria kwamba ukweli kumhusu Kristo Yesu huonekana kwamba hauna maana yoyote kufundishwa watu.
But if you do not understand who Jesus is, nothing else matters.
Lakini kama utaweza kumjua Kristo Yesu ni nani, haitajalisha ni nini.
If you get Jesus wrong, it doesn't matter what else you get right.
Haijalishi ni kitu gani ambacho unapata sawa.
You can tell people how to have good marriages.
Unaweza ambia watu jinsi wanaweza kuwa na ndoa nzuri.
How to spend their money in appropriate ways.
Kama wanaweza kutumia fedha zao kwa njia inayofaa.
And how to raise their children.
Jinsi wanaweza kuza watoto wao.
But if you don't know Jesus, then those things ultimately do not matter.
Na kama haumjui Kristo, hizo vitu haijalishi.
So who is Jesus?
Kwa hivyo Yesu ni nani?
This is what we need to answer.
Hilo ndilo swali ambalo tunajijibu mchana huu.
When we read this text, we see two basic things that I hope that you already know.
Tunaposoma kwenye hizi vifungu, tunaona vitu viwili ambavyo tayari umeviona pale.
But it is always good to reiterate and drive it home again.
Na ni vizuri pia kuendelea kuangalia na kuzitazama kabisa.
And this first truth is that Jesus is God.
Na jambo la kwanza kabisa ni kwamba Yesu ni Mungu.
He is God in the flesh.
Ni Mungu katika mwili.
Verse 15 says he is the image of the invisible God.
Mstari wa 15 unasema kwamba yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana.
And Hebrews, even chapter 1, says the very same thing.
Katika Waebrania mlango wa kwanza inasema vile vile.
And verse 3 says he is the radiance of the glory of God, the exact imprint of his nature.
Katika mstari wa 3 unasema mwana huyo ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake.
But what I want to do here from Colossians is take a look at the word image.
Na sasa kile nataka niweze kuzungumza ni kuhusu neno lile mfano.
Pastor Ellie pointed out to us that God created Adam and Eve in the image of God.
Kama vile mchungaji Ellie yasema ya kwamba Mungu alimumba mwanadamu kwa mfano wake.
But Jesus is the exact imprint of God. He is the image of God in a way that any other mere human is not.
Na sasa katika maandiko twasikia kwamba huyu Kristo Yesu ndiye mng'ao wa Mungu na mfano halisi.
We see several scriptures in the New Testament about the image of God.
Tunaweza kuona mistari mingi sana katika Agano Jipya kuhusu mfano wa Mungu.
2 Corinthians 4 verse 4 says
Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 4
says, in their case, the God of this world, Satan, has blinded the minds of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.
Kwa habari yao, Mungu wa dunia hii amewapofusha. Kwa habari yao, Mungu wa dunia hii amewapofusha akiliza wasioamini ili wasione nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura ya Mungu.
When Jesus was on earth, the Pharisees asked Jesus about paying taxes.
Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, aliweza kuwa anazungumza na Wafarisayo kuhusu kutoa zile senti za ushuru.
And Jesus said, "Bring me a coin."
Yesu akasema mnipatie mfano ile zile senti.
And they said, "Whose image is on it?"
Akaangalia katika zile sarufi za senti zile. Ni nani ambaye aliwekwa pale kwa picha?
And they said, "Caesar."
Wakasema Caesar.
And then Jesus said to them, he said this.
Yesu akasema hivi.
"Therefore render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's."
Na kwa hivyo akasema kwamba toaneni yale yaliyo ya Kaisari, maneno ya Kaisari, na mtoe yaliyo ya Mungu kwa Mungu.
They were having a conversation about paying taxes, but Jesus was giving them a deeper truth.
Walikuwa wanaulizia kuhusu mambo hii ya kutoa ushuru, lakini Yesu akawa anawapeleka kwenye vilindi vya ukweli.
He says to them, "Give to God the things that are God's."
Akasema, "Peana kwa Mungu vile vitu vya Mungu."
What is God's?
Je, hii miungu ni nani?
We are. We are created in the image of God. So basically Jesus is saying to them, "Yes, go ahead, taxes are nothing, but you give yourself to God."
Kwa hivyo sisi ambao tumeumbwa katika ule mfano wa Mungu, Yesu anasema, "Toeni vile vitu ambavyo vinastahili miungu kwa miungu."
But Jesus is the exact imprint of God, while human beings have a marred image of God, the way God created us.
Kwa hivyo Yesu ni mng'ao wa mfano wa Mungu, lakini sisi tumeumbwa katika ule mfano wa Mungu.
So when we think about this, in Christ shows us the righteousness and perfection and wisdom and power of God in his self.
Kwa hivyo Yesu anaonyesha haki kamilifu, ukamilifu na utakatifu ule wa Mungu.
But there's another place in the Bible that talks about the image of God.
Kuna mahali pengine pia ndani ya Biblia ambayo inaonyesha mfano wa Mungu.
Or images.
Ama mifano.
So the third of the Ten Commandments,
katika amri ya tatu ya Mungu,
tells us that we are not to create an image or likeness and worship it.
Tuambiwa ya kwamba hatupaswi, haturuhusiwi na hatustahili kutengeneza mifano ya viumbe vyovyote vile katika mfano wa Mungu.
That is the second commandment, actually, sir.
Yeah, imekuwa ni amri ya pili ya Mungu.
The first commandment is not to worship any other gods.
Katika amri ya kwanza inatuambia kwamba hatustahili kuabudu miungu mingine.
And the second commandment is to not make any images.
Na amri ya pili inatuambia kwamba tusitengeneze miungu mingine.
Now many people interpret the second commandment there as meaning that they should not make false gods.
Na kwa hivyo wengine wanatafsiri katika amri hiyo ya pili ya kwamba wasitengeneze wale miungu wa potofu.
But that would be outlawed in the first commandment. You shall have no other gods before me.
Na labda hiyo ingekuwa ni ya kwanza, ya kwamba tusikue na miungu mingine ila Mungu peke yake.
So the second commandment is saying something a little bit different than the first commandment, not the exact same thing.
Na unapoangalia, utapata kwamba amri ya pili inaongea jambo tofauti ambalo halifanani na lile la yenye liko katika amri ya kwanza.
It's saying that we, men, ought not to make an image of God to worship.
Na hii inatuambia kwamba sisi, wanadamu, hatustahili kutengeneza mifano ya kitu chochote kama Mungu.
Now that's a little bit different than saying making image of a false god, but an image, we're not to make an image even of the real God and worship it.
Hatuwezi kutengeneza mfano yoyote kumhusu Mungu na tuanze kufanya ibada.
I hope you're following me here.
Nafikiria kwamba mko pamoja na sisi.
Because in Exodus 32, when they made the golden calf,
ukiangalia katika Kutoka 32 walipotengeneza yule ndama,
if you read that carefully,
ukisoma hiyo historia vizuri,
there was a day of the Lord,
tulikuwa na siku ya Bwana,
and that word Lord there is Yahweh, the true God,
na katika hilo neno Bwana ilikuwa ni Yahweh ambaye ni Mungu wa kweli.
So they said there is a day to Yahweh, and we are going to worship him by making this golden calf.
Kwa hivyo ikawa ni kwamba ni siku ya Bwana, na wakawa wanatengeneza miungu mingine ili iwe na siku yao.
So the intent of the people was to worship the true God by making an image that was supposed to represent him.
Kwa hivyo katika mafikiria ya mwanadamu ilikuwa ni kutengeneza miungu hapa ya kuabudu Mungu wa kweli kupitia ndani ya miungu ambao wametengeneza.
In their intentions they were not saying, oh, forget this God who just rescued us from Egypt, we're going to go with a different one.
Na hata hivyo hawakudhania, hawakufikiria kwamba ni vibaya tendo lile ambalo wanalolifanya.
But they were intending to make an image of the true God.
Hili walikuwa wanaona ni vizuri kutengeneza mfano wa Mungu wa kweli.
Represented in the golden calf.
Ambaye anaweza kuwakilisha kuwa ni Mungu wa kweli.
I don't know if you've ever thought about that before.
Sijui kama umeweza kufikiria jambo kama hilo.
But see, God can make humans in his image.
Angalia kwamba Mungu amemuumba mwanadamu kwa mfano wake.
But God forbids his people from making an image that represents him.
Na Mungu anakataza watu wasijaribu kutengeneza mfano wa Mungu yule ambaye wanataka awawakilishe kwa Mungu wa kweli.
Have you ever seen a guy who draws cartoons of people?
Ameweza kuona yule mtu ambaye anachora ama anatengeneza zile cartoons?
And sometimes they will draw a picture. I've done this before, when they make you look like a really big head and goofy eyes.
Na sasa zingine wanakuchora ukiwa na kichwa kubwa na macho ile makubwa makubwa.
Someone did that to me and said, see, this is you.
Na anakuambia, angalia, huyu ni wewe.
And I said, no, that's not me. That looks bad.
Na wewe unasema, mimi siwezi kuwa kama ile mfano, maana inaonekana vibaya.
When we try to make an image of God, we always misrepresent God.
Wakati tunajaribu kutengeneza mfano ambaye inawakilisha Mungu, tunakosa kuweza kupeana yaliyo halisi kumhusu Mungu.
But when God sent his son Jesus in human form, he created the perfect representation, the exact representation of who he really was.
Kwa hivyo Mungu alipomuumba Kristo, alipomtuma Kristo Yesu, aliweza kuwa ametupatia ule mfano halisi na mng'ao kamilifu wake Mungu mwenyewe.
Everyone is always taking pictures of themselves.
Kila mmoja anapenda kuchukua picha yake.
Sometimes we say, oh, that one makes me look too fat.
Na saa zingine unasema, hii picha inanionyesha mimi kuwa mnono.
That one does not represent me well.
Na ile ingine hanionyeshi sura yangu vizuri.
But it's okay to misrepresent me.
Na ni vizuri pia, hata pia usikuwakilishwa mimi.
But it is not okay to misrepresent God.
Lakini hivyo, si vizuri kuwakilisha Mungu katika mifano ya aina ile.
And that is what was the golden calf. They misrepresented who God really was.
Kwa hivyo walipotengeneza yule ndama, walikosa kuweza kumuonyesha Mungu ambaye ni halisi.
We can also do that in our belief about who God is.
Na pia ni vizuri kujua Mungu anakaaje.
When we fail to preach and teach and speak about God the way he is represented in his word, we misrepresent him and really violate his commands.
Tunapokosa kumhubiri Mungu jinsi alivyojakilisha katika maandiko, twakosea.
But the goodness of God the Father perfectly made an image in Jesus Christ, who is the exact God in the flesh.
Uzuri tulionao ya kwamba Mungu ameweza kutuletea sisi yule aliye mfano na mng'ao wake Mungu mwenyewe.
Adam was created in the image of God.
Adamu aliungwa kwa mfano wa Mungu.
But he failed.
Lakini akaanguka.
Jesus comes in the exact image of God and does not fail.
Yesu alikuja akiwa mfano wa Mungu na mng'ao wa Mungu aliye mkamilifu, hakushindwa wala kuanguka.
So when it says he is the image of the invisible God,
kwa hivyo inaposema kwamba yeye ni mfano wa Mungu wa
halisi, it's saying he is God.
Ya hapa anasema kwamba yeye ni Mungu.
And if he was not God, he could not be a perfect representation for us.
Kama yeye hangekuwa Mungu, basi hangekuwa mkamilifu wa kuwakilisha sisi.
In order that we have a perfect representative, it had to be God.
Ni lazima tulikuwa tunahitaji tuwe na yule mwakilishi ambaye ni mkamilifu.
And Jesus comes and he has all the authority of God.
Kwa hivyo Yesu alipokuja alikuwa na mamlaka yote kama Mungu.
So when you look back at verse 16, it says, "For by him all things were created."
Tunapoangalia mstari wa 16 nasema, kwa yeye vitu vyote vilivyoko mbinguni na duniani viliumbwa.
All things were created through him and for him.
Vitu vyote viliumbwa kupitia yeye na kwa ajili yake.
This is to express that God is Jesus Christ is just as much the creator as God the Father.
Hii inatuonyesha kwamba Yesu ni muumbaji kama Mungu vile alivyoumba.
Jesus has all the authority of God because he is God.
Kwamba Yesu ana mamlaka yote ya Mungu kwa ajili yeye ni Mungu.
And so in verse 18, sometimes people will look at this word firstborn.
Kwa hivyo watu wengine wanaangalia mstari wa 18 ambao inazungumza mzaliwa wa kwanza.
And they will say, well, that means Jesus was a created being.
Na kwa hivyo wanatafsiri ya kwamba Yesu ni kiumbe kilichoumbwa.
But that is not the point of that word.
Lakini huu si ukweli katika kutafsiri mstari huo.
He is the firstborn of every creature.
Na kwamba yeye ni mzaliwa wa kila kiumbe wa kwanza.
But Jesus existed before he was born on earth.
Hii inamaanisha kwamba huyu Kristo alikuwepo kabla hajazaliwa kama mwanadamu hapa duniani.
If he created the world and then he was born in the world, he existed before he was born.
Kama aliumba dunia, basi hii ina maana ya kwamba alikuwepo kabla hajazaliwa kama kiumbe.
So he was alive before anyone or anything existed.
Yeye alikuwa hapo kabla kitu chochote kuwa katika kuwepo.
It's telling us this to express Jesus' authority as the rightful heir, the firstborn of everything.
Paulo anaelezea mambo haya kutuelezea sisi jinsi Kristo Yesu alivyo mrithi mkamilifu kama mzaliwa wa kwanza wake Mungu.
Because it's common for the firstborn child to be the heir.
Kufanyika kama mzaliwa wa kwanza, kama mzaliwa wa kwanza katika familia anavyokuwa mrithi.
So even in royal families, the firstborn gets to be on the throne.
Yeah, kama vile ilivyo katika zile jamii ambazo zinatawala, unapata kwamba mzaliwa wa kwanza pia yeye anakuwa katika utawala kwenye hiyo jamii.
So it's using this word firstborn of Jesus to say he is the rightful heir of all things.
Kwa hivyo Paulo anatuambia kwamba huyu ni mzaliwa wa kwanza mrithi katika mambo yote.
His authority comes from being the creator of all things.
Mamlaka yake inakuja kwa yeye ni muumbaji wa vitu vyote.
We are reminded of this throughout all scripture.
Tunaweza kukumbushwa haya katika maandiko haya yote.
John 1:3 says all that was made by him.
Yohana mlango wa kwanza mstari wa 3 unasema vyote vilivyoumbwa vilifanywa na yeye.
And John 1:17, since he is the creator, he is also the sustainer. Mwambiwa
katika Yohana 1:17 ya kwamba yeye ndiye aliviumba na yeye ndiye anavistawi.
And so all the fullness of God dwelt in Jesus Christ.
Kwa hivyo ukamilifu wote wa Mungu wafunuliwa katika Kristo Yesu.
So our representative is God in the flesh.
Kwa hivyo yule mwakilishi wetu ni Mungu katika mwili.
Think about this. God has set standards that we have failed.
Hebu fikiria jambo hili ya kwamba Mungu anasema kwamba kwa wanadamu wote wamekosea.
God set the standards which in our sinfulness were impossible for us to keep.
Mungu ameweka kiwango ya kwamba kwa wanadamu wote ni washindwa na hawezi kufikia kile kiwango ambacho anakitaisha.
Outside of Christ there is absolutely no hope whatsoever.
Bila huyu Kristo Yesu hakuna tumaini kabisa ambalo linaweza patikana kwa mwanadamu ama kwa chochote kile.
But not only did God set the standard, he sent the results, he sent the way.
Na sio kwamba ameweka kiwango bali huyu Mungu aliweka njia
in sending God his son in the flesh,
ambayo ni Kristo Yesu katika mwili.
But Jesus is also man.
Na pia huyu Yesu ni mwanadamu.
Because just as Adam was a man and he was our representative and failed.
Kwa hivyo, kwa sababu wanadamu wote wana mili, hivyo hivyo, Kristo Yesu alikuja katika mwili vile vile.
Then we needed another man to be our representative.
Kwa hivyo tulitaka pia mwanadamu kama vile sisi, ambaye atakuwa mwakilishi wetu.
Earlier we discussed how it is fair for God to punish us for the sins of Adam.
Sasa tulikuwa walikuwa naongea ya kwamba ilikuwaje Mungu aweze kuadhibu wanadamu wote kwa dhambi ya mmoja.
But if you think that is unfair, it is also unfair that Christ's righteousness would be counted to us.
Na pia ukifikiria hivyo itakuwa pia ni makosa kusema ya kwamba ile haki ya Kristo iweze kuwekwa juu yetu sisi.
So Jesus is a man that came to be the head of the church. That is verse 18.
Kwa hivyo Yesu anafanyika mwanadamu anayekuwa mkamilifu kuwakilisha sisi kwa ukamilifu ule.
He is the head of all of God's children, the church.
Yeye ndiye kichwa cha kanisa.
So we see that as Jesus is a man, the church is the human institution and it has a human head.
Na kwa sababu Yesu Kristo ni mwanadamu, kwa hivyo kanisa pia ni la watu. Kwa ajili ya Kristo Yesu kuwakilisha hawa watu kama kanisa lake.
And it takes a man to reconcile us to God.
Kwa hivyo sasa ni mwanadamu anaturejesha kwa Mungu.
But it takes a perfect man to reconcile us to God.
Lakini inakuwa ni mwanadamu aliye mkamilifu anayeweza kuturejesha katika Mungu.
So, and the only perfect man would be a God, the God man.
Na huyu ambaye angekuwa ni mkamilifu lazima awe ni Mungu mwenyewe.
It takes a human, a man to make peace with God for us.
Bali chukua katika mwili wa mwanadamu ili kufanya amani yetu mbele za Mungu.
It takes the actual blood of a human man.
Alikuwa na damu ya binadamu tu.
As verse 20, we are reconciled to him all things, making peace by the blood of the cross.
Katika mstari wa 20 nasema kwamba alitufanyia amani kupitia katika damu yake msalabani.
And this truth about Jesus is absolutely essential to knowing the gospel.
Na huu kweli kumhusu Kristo, hiki ndicho kitovu cha ukweli ambacho kinaweza kutuweka katika injili kamili.
You can't think that Jesus was just a man and that is all.
Huwezi kufikiria kwamba Yesu Kristo alikuwa tu mwanadamu kwa kawaida.
You must believe that Jesus is both God and man.
Lazima pia uweze kuamini kwamba Yesu alikuwa ni mwanadamu kamili na pia vile vile Mungu kamili.
Jesus had to be God to have the authority to save.
Na yeye kuwa Mungu, hii ina maana kwamba ana mamlaka ya kuokoa, uwezo ule wa kuokoa mtu.
And Jesus had to be human to have the ability to live a sinless life in order to save us.
Na vile vile inabidi awe mwanadamu kamilifu, aliye mkamilifu, na ule uwezo wa kuweza kutokoa wanadamu kama sisi.
So I want to, the rest of the message, I want to ask three questions. One, how did Jesus save?
Nataka kuuliza maswali matatu. Ni jinsi gani Yesu anatuokoa?
And then who did Jesus save?
Na ni nani ambaye Yesu anaokoa?
And why did Jesus save?
Na ni kwa nini Yesu anaokoa?
Okay, number one, how did Jesus save?
La kwanza, ni jinsi gani Yesu anavyotuokoa?
This passage shows us that he saved by reconciling enemies of God to be perfect and holy to a perfect holy God.
Hii natuambia kwamba aliweza kurejesha wale ambao walikuwa ni maadui wa Mungu kukua wapatanishwe na wapate amani.
Verse 22.
Mstari wa 22.
He has now reconciled in his body of flesh by his death in order to present you holy and blameless and above reproach.
Naambiwa kwamba katika mauti yake aliwaleta mbele zake wakiwa watakatifu bila dosari wala lawama.
So Jesus saved his enemies by dying.
Kwa hivyo Yesu anaokoa hawa maadui wa Mungu wenye dhambi kupitia kifo chake.
Sometimes I hear people say silly things.
Mara mingi tuasikia watu wakisema mambo ya upumbavu.
I think there's even a song that says just one drop of blood.
Na hata wengine huimba wimbo akasema hata tone moja la damu.
Ah, but atonement takes death.
Ah, lakini hata hiyo haiwezi fanya kifo.
Jesus shed his blood in dying.
Yesu alimwaga damu yake kwa kifo.
And by being the mediator between the Father and man.
Na akiwa mpatanishi katikati ya mwanadamu mwenye dhambi na Mungu mtakatifu.
Now sometimes I also hear people say, well, this is child abuse.
Na mara mingi huwa ninauliza watu wanapokuwa wanawakosea watu.
That God the Father would send his son knowing and purposefully sending him to the cross to kill him.
Ya kwamba Yesu iwapo anaweza kuchukua mtoto wake na kamuue.
But this doesn't demonstrate, this demonstrates instead God's love for his people.
Lakini tunapoona mfano ule ama tunapoona tendo hilo linafanyika, hii ni kuonyesha kwamba Mungu anapenda watu wake.
God loved us so much that he sent his son.
Ya kwamba anapenda sisi sana akamtuma mwanawe.
When it was impossible for us to be saved,
ilipokuwa ngumu sisi kuokolewa,
God had a plan of redemption.
Mungu alikuwa na mpango kwa ukombozi wetu.
To send his son to make the payment of our sin.
Akafanya akatuma mtoto wake ili kufanya malipo ya deni letu.
And to give us his righteousness.
Na kutupatia sisi au kuhesabia haki yake kwetu sisi.
In the first Adam we are sinners.
Kwa Adamu wa kwanza sisi ni wenye dhambi.
By nature.
Katika asili yetu.
In our birth.
Kutokana na kusaliwa.
In Christ we are righteous and holy.
Na katika Kristo sisi tuna haki na tu watakatifu.
When we are born physically, we are born in Adam in sin.
Tunapozaliwa katika mwili huu ni katika yule Adamu wa kwanza tena ndani ya dhambi.
When we are born again, we are born in Christ and made righteous by a representative Christ.
Na tunapozaliwa mara ya pili tumezaliwa katika ile haki ndani ya Kristo Yesu ambaye ni mwakilishi wetu Adamu wa pili.
So Jesus saved us by being our mediator. The only mediator between God and man is Christ Jesus.
Kwa hivyo Yesu alituokoa sisi kama mpatanishi wetu kati ya Mungu na mwanadamu.
So we ask the second question, who did Jesus save?
Swali la pili, ni nani ambaye Kristo aliokoa?
In verse 21 it says you were once alienated.
Katika mstari wa 21 unatuambia kwamba tulikuwa tumetengana na Mungu.
And hostile in your mind and doing evil deeds.
Tulikuwa tumetenganishwa na Mungu na tukiwa maadui zake katika nia zetu.
Now most people don't think of themselves in this way, even if they are not Christians.
Na watu hawawezi kufikiria ndani ya nyoyo zao hata kama wao ni wa Kristo.
But as we just heard earlier, Adam and Eve were cast out.
Kama vile tulivyosikia kwa mafundisho yale yaliyokuwa ya kwanza ya kwamba Adamu alitenda dhambi na akafukuzwa kutoka kwenye Edeni la Mungu.
Because we are alienated from God.
Kwa hivyo tulitenganishwa na Mungu.
And our sinful state, we are hostile to God. It is not that we are neutral, but we are absolutely in hostility toward God.
Kwa hivyo dhambi zetu zikawa zimetutenganisha, zimetuweka mbali na Mungu, na tukafanyika tukakuwa maadui wa Mungu.
But even though we are hostile to God, Jesus died for those who are hostile toward him.
Na hata hivyo tulipokuwa watu ambao wametengwa maadui wa Mungu, Yesu alikufa kwa ajili yetu.
You may know someone who is hostile toward God.
Kama unajua mtu ambaye vile anafanana, mtu ambaye amekuwa adui wa Mungu.
But that is the truth of every one of us before we knew Christ.
Na huu ni ukweli kwa kila mtu yeyote yule, hata na wale ambao sasa wanamjua Kristo.
We did not please God and we did not want to please God.
Hatukuwa tunampendeza Mungu na hatukuwa tunataka kumpendeza Mungu.
And Jesus came and died to save all of his people.
Na Kristo alikuja akakufa ili aweze kuokoa watu wake kwenye dhambi.
He has now reconciled in his body of flesh by death in order to present you holy and blameless and above reproach before him.
Aliweza kukufa katika kifo cha mwili, mwili wa kawaida, ili aweze kutuwakilisha sisi mbele za Mungu Baba, watakatifu, walio na haki, wasiye na dosari.
This is true of everyone who by faith trusts in Christ alone, by the grace of God alone.
Hii ni kweli kwa wale ambao wanategemea Mungu, wana imani ndani ya Mungu.
So then lastly, why did Jesus save?
Na mwisho, kwa nini Yesu anatuokoa?
In verse 16, the last part of verse 16, it says, we're created for him and by him.
Na katika mstari wa 16 nasema tuliweza kuumbwa na yeye na ni kwa ajili yake yeye.
Jesus died to save us for God's glory, for himself.
Kwa hivyo tupata kwamba Yesu alituokoa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili tuweze kuwa utukufu wa Mungu mbele zake.
God gave Adam a kingdom in the Garden of Eden.
Mungu alipatia Adamu sehemu ya Edeni, kuishi katika shamba la Edeni.
And Adam failed and was kicked out.
Na Adamu alifanya makosa na akatolewa nje.
But Jesus comes and dies to bring us back in to the kingdom.
Kwa hivyo Yesu anakufa kuturejesha sisi katika ule ufalme.
So that he can say he is victorious. When Adam failed, Christ is victorious.
Kwa hivyo tunaweza sema ya kwamba yeye ni mshindi. Ule wa kwanza, Adamu wa kwanza alishindwa. Adamu wa pili ni mshindi.
So Jesus is the promised seed to come.
Kwa hivyo Yesu ni ile mbegu ambayo iliahidiwa.
He is the prophesied Messiah to come.
Na aliweza kutabiriwa kuwa Mesiah atakayekuja.
He is the prophetic word that came.
Ambalo ni neno la nabii ambalo limekuja.
He is the priest, our mediator.
Yeye ni kuhani au patanishi.
Jesus is the promised king who comes to reign.
Yeye ni mfalme ambaye amekuja kutawala.
When Jesus said, repent and believe the gospel, for the kingdom of God is at hand.
Anasema ya kwamba tubuni na muamini injili kwa ajili ufalme wa mbinguni umekaribia.
And because Jesus saves,
na kwa sababu Yesu anaokoa,
he will be victorious in every way that Adam failed.
Na kwa hivyo atakuwa mshindi katika kila njia ambayo Adamu ameweza kuanguka.
So the only way of salvation is Jesus Christ alone.
Kwa hivyo njia pekee ya wokovu ni Yesu Kristo pekee.
Not your good works plus Jesus.
Na hatuwezi kuongeza matendo yetu.
Not giving money to the church plus Jesus.
Si kuleta pesa kanisani ya kwamba itaweza kuwa ile ya kuhongana ndio mpate Yesu.
Not being a nice person plus Jesus.
Ya kwamba hata ukiwa mtu mzuri zaidi inaweza kulinganishwa na Kristo.
It is Christ alone.
Ni Kristo peke yake.
The solid rock on which we stand.
Ambaye ni jiwe la pembeni.
All other ground is sinking sand.
Misingi mingine ni ile ya kuboromoka.
Only Christ.
Yesu peke yake.
So put your hope in Christ.
Weka tumaini lako kwa Kristo.
Every day.
Kila siku.
Some of you may think that you have put your hope in Christ.
Watu wengine wanaweza fikiria wanatumaini katika Kristo.
Maybe you've been to church most of your life.
Labda umekuwa ndani ya dini kwa maisha yako yote.
But really you are putting your hope in Christ and your good works.
Labda unaweka matumaini yako katika Kristo kwa matendo yako mema.
Maybe you are not fully resting in the truth of who Jesus really is.
Labda wewe haukai, haukumbatii fundisho la kweli la kujua Kristo ni nani.
Jesus died.
Yesu alikufa.
That all his people may be saved.
Ili watu wake wote wapate kuokolewa.
So put your hope in Jesus today.
Kwa hivyo kila mmoja tuweke tumaini letu ndani ya Kristo.
Today is the day of salvation.
Leo ni siku ya wokovu wetu.
Consider these things.
Uweze kuweka maanani mambo haya.
And may the truth of Jesus and our worship of him.
Tuweze kumwabudu Kristo kwa huu kweli.
Grow more and more in our lives.
Tuweze kukua ndani ya huu kweli kila mara katika maisha yetu.
Let's pray. Father God, I pray that you would help us to rest in the truth of Jesus. May our love for Jesus and our joy in Jesus grow. And may we live our lives every day for the glory of Jesus' name. That we may know you as you truly are. We ask this for Jesus' sake. Amen.
Amen. Thank you.